noise out of Tuga.
Hey yo, who the f*** this nigga Cali what?
Chamita, nembo ya kanda kaskazini vato loko moto bala chama kubwa bendera kubwa nyumba hapa zimelala ngumo tukiamisha mokomoko pana kucha hawezi kosa kucha mdunia unaponyati tumeshatimba unauliza kivipi hao unatuambia unatuambia shit comes around ajira za usnichi mshahara mwisho mwezi mambao vato na lunya tunawapeleka mputa puta mikatu na vina tunawasoteisha makuruta maemsi wakipima maji marefu wanakuta matizi kama ada tunawakalisha hata tukifumba tumejipata sasa wanaona noma vichwa chini hip hop imerudi mjini trending mwisho wa ubaya ni aibu amini usiamini ukimya nao ni jibu pending
nembo
Sasa hivi wanaweza situelewa tukibounce tunarudia tena mipango na pangwa na malengo yeah. Wezi kututishe mamichanga sisi wenyewe kandarasi kwa hiyo wezi kututishe mamijengo green, blue, yellow, black zingatia tazama usoni tazama nembo haijalishi umekuja hapa na meno mangapi ila na kwa hili ni uhakika utaenda na mapengo okay messing with the gangs kwiti pila mpaka kesho na waza kama ungwa nani kila from the top to the Tony Filla chuga ni baridi pola bea chinga for my chinchilla na tabebe hazikauki huku magetoni kwetu kwa sababu ya mikasi ya ngwea na vile beauty vina kaga mwilini vime nyoko neza sema I'm a classic man
Nembo easy